kunezimo nezinto emhlabeni ukuthi uma ngabe zisizungeza siphelelwe amandla singazi ukuthi sokwenza njani. Leti Bible kunendoda eyahlaselwa amabutho ngaphezu kwamabutho wayo. Le ndoda yakhuleka kuNkulunkulu yabuza uNkulunkulu ukuthi mangenze njani. UNkulunkulu wathumela umprofeti wathi kule ndoda ungasali, beka abaculi, thatha abalevi babeke phambili. Le ndoda igama layo uJehoshafati. Lithi iBhayibheli watshela amaqhawe webutho ukuthi cha, angeke nikwazi ukuyinqoba lempi. Uthi uNkulunkulu le mpi akuyona yethu, kodwa uNkulunkulu uthi impi yakhe. Wasethi uNkulunkulu hambisa ngoneyi phambili, ngizokulwela le mpi. Athi uJehoshafati, uyangilwela. Phakamisa izandla uJehoshafati athi uJesu, uyangilwela ezimpini. Kisho noma amabutho wesithanga phezu kwakho, hlala ethembeni ngoba uJesu uyakulwela. Waqhubeka uJehoshafati wahamba wayolwimpi, wayilwa ngenkulo. Nkulunkulu wamenzela isimanga. Abakwa-Israyeli abahlalanga ngokuthula eJerusalem. Lithi iBhayibheli kwakukhona izitha ezahlala njalo zibalwisa. Kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu wathumela ingelosi yahambela insizwa, wathola insizwa uyifihlile, insizwa izama ukugcina okuncanyana obokusele. Yathi ingelosi, ngiyakubingelela qhawe lempi. I salute you, man of valor. Wathi uGideon, ubonani akunaqhawe lakimi. Yathi ingelosi, uyiqhawe ngoba uNkulunkulu uthi uyiqhawe. Yathi ingelosi, hamba Gideon ngamandla onawo, ungaboleki izinto Gideon, hamba ngala mandla onawo. Ngifuna ukuthi namhlanje ucule njengoGideon uthi uJesu unamandla. Uyangilwela. Wathatha amabutho uGideon washona nawo. Wathi Jehova, Gideon, la bantu baningi, angeke ngikwazi ukusebenza ngabantu abaningi ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu ufuna wena uhambe wedwa. UNkulunkulu uyayivumela i-medical aid iphele ngoba efuna wena uhambe wedwa. Wathi uNkulunkulu kuGideon, Gideon, hamba nabo emanzini, ngisafuna ukukhetha abantu. iBhayibheli washona uMoses, indoda eyakwazi ukuvula ulwandle, indoda eyakwazi ukuletha ukudla kuphuma ezulwini, indoda eyayikhomba amatshe aphuma amanzi, indoda eyakwazi ukuphakamisa inyoka abantu baphile, yashona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavakashela enye insizwa ogama layo linguJoshua. Wathi uNkulunkulu kuJoshua, Joshua, uMoses akasekho inceki yami, kodwa kusele wena, wena ozothatha labantu badlulise. Ngoba kwesinye isikhathi abantu esibathembayo uNkulunkulu uyabasusa ukuze kusale mina nawe. Kunabo-Joshua namhlanje ofanele bathathe ama-families wabo, bathathe ama-company wabo, bathathe amasonto wabo, bathathe imindeni yayo bayeqisele ngale. Ngoba hey, uJesu namandla. I want you to lift your voice to Jesu namandla.
Jesu namandla.
Uyangilwela zimpilo.
Yes,
you can't promise you something. Jesu benzeleni. Akophakamisa izandla zakho nawo. Uthi Jesu namandla.